I say.
Hey, yo, Sneeze.
Oh, yeah, yeah. Ah, kisura. Una niendeshe wani control. Kisura. Na yochura. Una nibwegesha bozozo. Kisura. Kama ni mapenzi ya kunitesa kuendekeza mizozo. Wajua nateseka na wewe seka kwa kumbumbumbu uozo. Na moyo shoteka kwa kumeusweka unitumie kibonzo. Ndo kwanza nacheka siwezi deka kuchwa nilie mawazo. Mapicha picha, stressi na mie penzi la waki unanitisha. Miyako yutiza, siwezi na miye bre nime haki, nime itimisha. Love my side, love my side, love my side. Love my side, love my side, love my side.
You go do, treat me like a don, say go do, send me a pardon, uvumilivu kumoyo maisha, like a cross to me change unatisha, na chukia za kotetesi kwa mta.
Mapicha picha, stress ina mie penzi la waki, unanitisha. Miyako yutiza. Sina mie bre nime haki, nime itimisha.